Education sans délai.
Hey, mi noddiri education sans délai ngo e hoj arande wono ngo darani ngo fa baade sugabe wombe le nokkuje basiji ngodi kasaraaji ngodi leede e fitnaaji ngoni leemu golle amé yo daranaade itude jawdi watude le leede ko yaata chapande tati e kasaraaji kewti kanye fitnaaji ngodi ko mi dartata ana fawi do heejoji didi arande o mi jaan le leede ngon e le sahengel hono Mali Burkina e Niger do mi itti ko yaata milioji didi dollar watude le region mopti o dun saabe jaati kanye mi yottakeno le onoku famdara hono kabaru mu wori mi tagite ke wiide onoku tampiri ana wodi ko heewi himbe mudum gonde tidalaji jande wattakeno haniri ngo heejo arande o ana fawi do neddaku daranade janginide jande baliki en miden jetta do be daranibe de jande le region mopti o ciudde lekol kewdi ana uddi damude no watte faade utta gike lobbo ka ana wodi himbe ana kan tawrede gike waddu fu gike lobbo ana wodi e ko warata ko jimi ton dun ana mettinande mi won gike lobbo ka anye lobbo wawi biltude dum jawdi itande de heejo education sans délai ngo hakki mudum yo hitande non tafon ngo fawi do programme daranade nedda ko yaawi wattu joni o ima daraaji kani wadede heejo dido bo min daronto dum hitande warore nde le puddode be waawi do dubi tati dum haani wadde ka sini mi ngadi golle hono pawi do jande yo dum golle ngada o yirwere le o wattu mo nedda ko han daranede ana haani wadede du yalla ko tewtete dun ana laato ana tiidi fa dun laato le dubi tati ka dun ana holla wiide do haani jukkinede wattu joni o min ngondi e daranade golle mudum min kinnoto fa hande yalla golle ji ana jukkina.
On continue.